Black Market Records.
Hey, yo, Clama. This Billy Genje inaitana. Nywele nishaichana. Sa sitanza mchana. Leo tunafanya kama jana. 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 Vijana tulikunywa tukakanywa. Wasichana walikuwa walihanywa. Jana. Mtana.
Zunguru zunguru yani denge mizunguru. Mimi na kunyulu vile nangu kapungulu. Kalulu kalulu tenje bado katululu. Atucha sola perform na nukia kindukulu. Bas 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 babe tulia. Kaniko wrong neza kam tulia. Maji babe tuja gongewa amenyanduliwa. Alafu wambu wakikol neza kamvulia.
Genje inaitana. Nywele nishaichana. Sa sitanza mchana. Leo tunafanya kama jana. 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 Vijana tulikunywa tukakanywa. Wasichana walikuwa walihanywa. Jana tenje ilimtana.
Naweka analia ai bwana. Ngeusa ko obsessed na injuanga. Akilini mashashola zimekwama. Naona magere ni spoken misi Luanda. Huku mtani kila paka inaitwa puspus. Loke tuko lose akilini ni maskruz loose. Ongeza booze naeza choma nianze drama. Tuko inje masazama night runner.
Genje inaitana. Nywele nishaichana. Sa sitanza mchana. Leo tunafanya kama jana. 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 Vijana tulikunywa tukakanywa. Wasichana walikuwa walihanywa. Jana. Tenje litana.
Tenje inaitana.
Ni nani?
Kucheki ni boy wangu skama. Kuna form walai ni kama. Hakuna time we toka na pajama. BP kwa get na pajero. Soja uyo ni boys do sing mpige tero. Amebeba tire na majani kilo. Bado niko dizzy we toka na pilo.
Genje inaitana. Nywele nishaichana. Sa sitanza mchana. Leo tunafanya kama jana. 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 Vijana tulikunywa tukakanywa. Wasichana walikuwa walihanywa. Jana tenje litana.